Atakuwa desusa nini?
Eskide! Angusha mchupa tobo usiogope kulogwa. Timu weu!
KG's Music.
Nishika madogo janja nijisifie kuvaa. Napiga bamba ila nashindana nja. Wakuja!
Gare now!
Niwe mtu wa kulinga, niwe napenda mademu. Au niwe kama simba watoto kila sehemu.
Watajuta!
Bado jibu sijapata mwezenu ni ichi vipi niwe kama molapa nipendeza na kiki.
Sokwe!
Nishika mama ni foko ugofi na mameneja. Niwe mnwa gongo au chiti benzi teja.
Mtayuba baria!
Nishika manei niwe na mikwala sana. Au niwe asilei na kama tamiji mama.
Hey, kitonga Mario!
We unapoteza dila na wazani ishi vipi. Niwe dula makabila mashauzi kama shishi.
Hey, waunu watanikata omboy.
Mwina pa sielewi.
Niishi kama nani? Kipeni jibu wauni. Niishi kama nani?
Wewe.
Kipeni jibu wauni.
Niishi kama Eskide. Niimbewe zangu. Neia nipige nishike adabu yangu.
Wewe uyo ukizingua tu.
Nishika madogo nija mwenye show zangu vurugu. Wasani ni wape shida hadi wanipige juju.
Pengo uyo
tabia nyingi majanga pa kuiga sipaoni. Au niwe sholo mwamba nishushe la taji choni.
Wewe.
Au niwe kama Baraka kwenye giza zonekani. Niwe nanata kama msani fulani.
Weusi anajijua.
Nishauri nini mwezenu nimepagawa. Nishika mayangdi pungu bati mbaya. Pungu bati mbaya.
Mama mama. Wewe. Timu weu. Watoto wa mama shamte. Watoto wa malikia mbagala baba.
Atuwelewi. Muje 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 muje. Muje tucheze.
Siapa.
Muje 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 muje, muje turuke.
Ikia gazi wewe.
Muje 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 muje, muje tucheze.
Weka.
Muje 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 muje, muje turuke.
Umo umo.
Washa.
Turuke. Tama wangu umekula.
Ayawe.
Tama ji umekunwa.
We
nipe kidogo changa mshedam.
Ayawe. Ayawe.
Nipe kidogo changa mshedam.
Ayawe. Ayawe.
Nipe kidogo changa mshedam.
Ayawe.
Ni pegi do gun changam shedam.
Ayawe, ayawe.
Ni pegi do gun changam shedam.
Ayawe, woyo.
Ni pegi do gun changam shedam.
Ayawe, ayawe.
Ni pegi do gun changam shedam.
Ayawe, ayawe.
Ni pegi do gun changam shedam.
Ayawe, ayawe.
Ayo my disco dancer. Ayo my disco dancer.
KG.
Ayo my disco dancer.
Bizong tena.
Ayo my disco dancer.
Nakisha da.
Ayo my disco dancer.
Woyo.
Ayo my disco dancer, ayo my disco dancer,
mama shabte.
Ayo my disco dancer,
pretty likey.
Aga,
mama misi chaga voti baba udaluka.
Washa moto wake,
Edia.
Washa moto wake,
utawala manyani baba. Genere wote ondokeni fasta, chiapwa laka. Tunawasha. Kutoka KG's Music baba. Sauti ya Eskide toto la mama shamte. Nimewamezesha falasta baba. Wana vidonda vya tumbo. Wanajuta. Weka tena DJ Desusa mtumbaya. Wapi mubatarenti.
Niniishi kama nani?
Wewe.
Nipeni jibu wauni. Niniishi kama nani?
Mama.
Nipeni jibu wauni.
Weka. Wametumwa pazia la getini baba. Awalipati.